tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jamen fulfulde alal bare chapantati lewru novembre jena yamde soki der maison de la presse bamako jottino nodo kabaru jidi yumar way galo pelle chagon todde serial tobe wonbe leledi meden dibe puddi murtere mabbe de wattu jono kutide an gonde yottade sanne hono yimbe jottotobe le tribunal ngaji di dum do serial di taccetedo imadraji hir kani wadede nyaloma hande kon ayrifa pewte e wattu joni o witta witta sukabe jokolbe bottu mawdo fuddi kenyen do bamako do be gonde fi do hen dabareji fa yoto yelo hon diam meji tunnude gonde leledi meden di dido tida laaji han hebi nirede jogala wi hollita we dido hakkilay do gonde totted le gallure bamako de di wono sembe kabaruji di min jogino do betande di bismillah modon e herade Mamadi Keita joodi to boggi jambe to Umar Waygal won do mikoroji dido fedde no detta sam kanya fanjotu asilma de do pelle didi chaagon tode sartobe wombe leledi meden dibe puddi murtere mabbe de dido kutti jano gonde mater leyi bangi nano mayongo kanya fanjotu da bangi nyaamo mayongo lengal lure bamako de no hollitira wiide nyaaloma kenyoro jamarna no wonde wadde jahol e garo leyi tribunal ngaji gonde toddi do won do sariyaji bi taccete do Ousmane Nyali Boudi
Amono dire Mohamed Camara dubi makko anambara chapande tati jom suudu makko wullitimo talataare noga e jena lewru novembre ndu tribunal commune joybo bamako holliti wiide o wari le suudu sariyandu illa never bete
gandam noddi kam tribunal ga en famin cheda miden kanno warde noga e jena lewru novembre ndu do illa yamde jena miden ga fa do gon enna do wala fumunji
honno makko ni Lamine Keita wari mo eninde talki mudon le tribunal tiagal ko domi fa oy hollitama wiede talgi makko di kuncantaake hore handen
talkuram wonnoga kami nabi dum meri de joini dum be mbimi warta tiagal joni ille bete midega kando sinyude o mi yironki yidem be mbimi muncho faabe bamta golle murterende nafata fey hunde be pamra be bamta golle mabbe dum woni ko hono mum wala
be avance quoi
holitinde wiide fay etawede de murtere golle balde joyi ana wodi golle watte seeda farde o tit Allah hebenede jogala jamande yettiraka munirani
dun yottoto wattu jonono uddaabe le kasso ngaji di kanya fa yotto yo yimbe le wobbe kasen hasin dinbe ko nayri bangal sariya dido kutte yottoto dun en non kanko no dritet Ibrahim Ben Mama taw hollitiri wiide o do avoka yo andado kabar sariya jidu le leedi meden de wiide do geddi dana kani famrude nyaloma hande no yalla dido golle jan jaha yeso kedden ko mo sifirdo en do faccitango Ali Sisi
don kutteje mudum waram matede sannido yimbele nangaabe sabi dum waram beedude nyalaade de be kaani walde kaso dum waram du tannude golle nabugol talki mabbe de yeso yimbele kambe saraade be latta ko hunde newinde feyi famminde beedo yimbe golle ko wundi wadde ko so charotobe de leedi ni yoppi golle do e bonanda kalsi do e perdugol wakkati mudum dum charotobe anay hakke mudum le imadraji ko be gondi wadde laamu o kanyum jeyi hukkude misali lobbo le malikura mo hala mudum halte o sabi so min wi la nyaloma hande o le golle malikura o marabe woni nartabe tinnare nga marobe kanyu e hore ngano tinnoto
dido kabaruji fan ba hebe do bmm ande to do page facebook kanya compte twitter sijo tamani be kollitiwde wattu jono botu balde tati dum fuddido bomako do ko nayri bangal witta witta sukabe jokolbe wattu jono dido imadraji yo kambe jenginobe jande do dowre kanye lugotobe ande be kanye fa yotto o yema gonde wadde dido imadraji fa kebe famtano dum wuri faande kedden Ousmane Nyali Boudi
ya gol njolari kabar mun an heddi le mali halde hala mon dabreji kani firede yalla o tit Allah na hebene jogala dun hani wadede e wi Yamadou Camara jengino faculté de droit public
faire le point
ko dum warra yowde yalla jande ngada do kabaru dawgol yaade tiagal leydi gasina gasay ley leydi malindi so tay wonka gasay do kabaru mun dabare wadente dun no dun yarata yeso
kejaado ministere humaninde malinkobe wombe sella salia sinali taraware holliti wiide gal kawrtal wadan fati dalan jogado rafi jade wombe sella hebene jogala ley leydi mali
faire le point
ko dun warra yowde yalla jande ngada do kabaru dawgol yaade tiagal leydi gasina gasay ley leydi malindi so tay ka gasay do kabaru mun dabare wadente dun no dun yarata yeso
gal kawrtal jukina faago o lewru december warorundu halaji kewdube kalde le de jonde holitindu wiide e gal wondi e wadde le wattamo bibbe malen jodi be leeledi gine equatorial goni e wembere
wattu jono imma daraje di kani waɗede yalla ndiyam meje tunnude ko matte le tatteji di fule leedi meden di fu fota le galluje de dum hani hebinrede jogal o do botu fuddi kenyen do bo mako do fedde de noddirta engagement kanyum fuddi o do boddo tugorgal fedde ONG de noddirta borda kanyen fanjottuda sene CPOH le majjunbe be gonde waddi do imma daraje fab yaldu do yalla hono kabar labal hani hebede le nokko fa kebe famtade fande kedden Ousmane Nyali Boudi
o meni be habude ndiyam meje tunnude ko li tiwide ana jogi su kullaji e yuppugol ndiyam meje tunnude le boli Boubacar Maiga kay won directeur ONG Borda
les eaux usées tunnudam
ana yuppi le boli di fu do jaruda fu no sakitoto natuide le mayo Niger ngo dun ana sabi bina ko heewi do cialal men ana tanna du golleji yoga
loko
golle de kuma nin e labal ana pamdi le mali dun sabi de daranade labal ana tiidi ko holli tiwide Drissa Traoré kejar ministere humaninde hawalu
différentes filières
d'assainissement golle di kennoji ndiam meji ana fandi le maliga hewgol yimbe kanye maugol bongol dum fo ana sabi bina di ndiam meji tunnu dun ana lata sababu nyaaw hono kefi suka be pamarbe barobe e dubi joyi
moins de 5 ans
holitinde wide bale e ngala e wi lamu kanye hakkile mu ben nokkuje kani mojinede do ndiam meji tunnude kani yuppede le mudon dun ana wawi wadde yalla kabaru ndiam meji tunnude ana hebene jogala
nokku noddirte tumbutube kolliti wiide yimbe la joon en kaborde kanyen utti yite fewtude e mobile dawobe hakkunde tumbutu kanyen gundam don laddik sababu du sene goto barmili hen wakande be golluno golle mabbe wonde de wiabe jokki hen dum se urudan gardan fali lamu bankasi do kambe nyongitibe urube nokku noddirte jala sago gombe bankasi nyaloma hande be gonde hokke ton tiafaje mere mere fab yewto do hono konayri bangal nyawuji gite ko be tiawi ton yam dido imma dara jokkititi lengal lore bankasi de fali tati lewru december waro rundum kambe dum won jogibe yoga e diplome ngaji gondi leedi meden di faabe keba golleji dum wona ko yafe fu fota kambe jangube jandene no dirta anthropologie sociologie kanya fa jottuda philosophie wattu jono beedo yimbe ko heewi mabbe fu nayirto bangal golleji hono kabaru golle worri leedi meden di fa keba famtaade faande kedden Ousmane Nyali Boudi
sego e yoroso sukabe hewbe kultivide kebi tidalla mon e wibe jandeji bi ngadi di be tampinin koy mabbe tan
deite jogimi e secretaria kamironki hemde golle mi juriste non mi ngadi dubi kew konkuru ronki wadede wajibi mi darta e golle goddo mi ronki hemde golle e diplome am geographie mi won diplome do golle gollininde hore mun do jande mo jangimi o economie jangumi le université ka fa hande mi ronki hemde golle
jandeji ngattede le mali fu ana jogi tidalla hebugol golle e wi morike dambele andindo kabaru jande kano e hakkilo makko ana mo e jande malinde nayre no adnardu yarata handen
depuis 1960
ille le hitane 1962 fadu gonden nado heyoji universite ngaji beelitaaki ne wakkati weeliti fu ana hani ko dum weelito golleji kesi kani mojjinede le janginirdi mawdidi dum latto sababu sukabe tildobe e jande mbawa hemde golle do jande mo be jangi o fa leydi ni yaha yeso
developer tes entrées
Fatoumata Koulibaly jangino faculté d'histoire et géographie kanyun do woni hakkilo mudun walti metti makko ko le classeuji université ngaji di jangobe kebinta le majji e wi makko horebe ana kan fiide dabereji yalla sukabe ana ngada jande ndokkore dum en golle
aujourd'hui la handen ana buri dubi kewdi ko université ngaji di ana kewi yimbe ana hani e wakkati ko minen sukabe jangobe kanye horebe amen sabu golle ana jogi nafa sa yi sukabe ana jangine faabe nafa ko e mabbe janginirdi di dungon darnde
produit des intellectuels
farde kabaru mo wayitade université ngaji gondi e wi lamu mali ana gondi beedade hebinede jangobe e di jandeji
wattu jonen kalawno kabaru figol ballon coupe du monde Qatar 2022 leedi Senegal di kenyam be kebi ngalube kawi leedi kodo leedi Equateur ndi be ngatti don baddi didi ben kebi baddel gotel wattu jono be jabbiki yaade ko noddirte 8e de finale don baddi Senegal di kanko noddirte Ismaël Sarr kanya fayeto Khalidou Koulibaly kambe ngatti di le kikida ko solan do jabi leedi Tunisie ndi an hani fidude e leedi France ndi wakkati sappo e joyi yamde tam Tunisie nan way wadde hono ko Senegal golli nyaloma hande do dido jababu kebetle on do wattu solan do jabi sikiram do kad ten bete hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade hejuji amen wattu jono di do kabaruji fodo ba hebde le bema amen ande to so ngadi www.tobresujotamane.org no noddido o do numero via mo mere mere 37320 wattu jono min joti on kal do bawdon tawel le malifa e mangal mudo jotal di min kettini ki di min joti di sanne sanne min kertini kon di do jotal yimbe le hedi be mi fa nokku noddirte do buguni min biyan wassalam wattu joni en kala hono kabaru bonandaji gatteedi fewde e roobe imadraji balde sappo e jeegom dum fuddi leleedi meden di o tawede yiddi do imadraji ngade hitande furfu pelle cagontode hakkiji roobe leleedi meden di kambi hono torraji gatteedi wakkati fu fewde e roobe dum yara e caggal fe le nokko dido imadraji hoddi gondi nafude nyalawma hande fa kebe famtar kedden Ali Cisse Fatoumata Mayiga
bajangarato imadraji bangal martin de jamande kumpa latige sababu uitude sanne torraji ngatteede fewde rewbe nobe kolitiri wiide
maintenant
yen garo buitiki joni e be kula wande dum halaji kany e jandeji ngada didi buiti dum sanne ong ngaji di kany e ballidobe mu en fu anan kani wattude hen koyde rewbe janabe kany e be janaka be fu
non violenté
rewbe gombe bafula be kany en du gondini gondo kongol le wima be yimbele be dido torraji yottinde ana ani jonka ko yalta halta fa dun nane yalla yimbel ngadobe dum be ana heba andede
o untan
roobe ana jane sanne sabo an anda berne mabbe ana waggi dum wadi immudo fu torrambe yimbe janetebe ana kani halde yalla dum hebene dabari debbo an hani wawande hore mun anda mo hani jokkude wana keba do fu jokkete
manongela yawma
fa wawde habude tordaji de rewbel be wittinte pelle kumani be golle mudum won dati di nangi ko woni joda hala jande fa humpitinde jamande kumpa do kutteje ko woni odo golle drame mariam kamara kany woni kumani do golle mudum le walde wildaf le lady amendi kaitu
dans la région de kay
les régions kay le gollirde amen mi de buri himbe chapande joyon ka directrice goto woni hen min ngadi imadaraji fewtade o gouverneur o mo hibbina dun feso directrice dido alla e ong ngaji di min baabi wande jandeji do yango pewti be rewbe dewla sappo e goo woni ko min deni e tidalla
e pour le divorce
mariotu sima horejo majjum le fedde ajikad ne ka yetti sanne imadaraji gondudo wadede yalla o do golle ana hebene jogolal nga o holiti wiide o mo nimsi ko tawede imadaraji gondudo wadede di fu o do golle ka ngano jaa chaggal
ko buri mettude wakkati fu so mi ngadi imadaraji jonte didi tan haadato chaggal mun fe hunde weylitata ko mi de mila dum weylitata kabaru o ana hani ko jokken halaji kaltedi di do kabaru yango no sellirate le mali
haya ko dum tawa fu kanko dunke andan do kabaruji bilidi e neddaku yakuba dogoni ka jabanai fi tati di dedo pelle nangi yalla ana heba timminde o do golle sabi le wima ko halaji ma di ko hewe mudum fu yadata e nesuji le lady amendi
la multiplicité de cette
association heugol pelle de buitata fe hunde e kabaru o habeninde yango pewtu do rewbe ana hani jatede kan jantebe do ana kani halde
de la victime
le lady malindi sariawol gotol tan wonto jukko tordaji ngatede fewde rewbe tawede won sariaji goddi bamadi yalla na sembina mo fu non holitiri wiide Moussa Drissa Guindo o juge
le mali a
aniya dubi didi dubi tati fa yottade e dubi nay joni ko mali joini o projet keso kabantodo yango rewbe e wakkati mo gonden o ko wawata hadude kabaru o woni jokkude saria joinaado o mi bama misali do dewle sukabe be mbiyan suko hokke dewga dubi sappo e jetti ka yoga dana kurtina sukabe ille dubi sappo e joyi
sali code penal
andinde tan wiide dido sariaji kan donkudi feyi tabbede sabi darne ko nedda ko fayeto fina tawa jogile leedi amendi non holitiri wiide dunke andando ka waruji bidi de sariaji